Mlungu dalitsani Malawi Hankanena zaufulu zandendele Kale kale andandale musayi wale Malawi Waruji Jamuka toka zoti Malawi ziko langa Kandi ushinkaka wosa na kama kama Uchi wose nkadalila ujapano Anafula fula pana mpau Kusowa chakuti ame kapena aje Dola za boma zija Anafula hakuti cash gate Mpau usowa dola yodi chintu kukulila Hakata panga chintu muntu basu pondaleza Hakuti poti iwo edi chuma anapeza Okwila nchino mboma nao ango nyanyala Hakuti malipilo edi Saku kwanila sometimes kumatoka edi Saku landila Malawi akulila move So nikoma please please Malawi Tandi feleni Chonde fete teni Gete YouTube panga plani Kuta panga geni Pama peto pake ndima rose Every time I lose
Atoko leli ife tirinao Koma balibe jomwe iwo amakida Atoko leli ife tirinao Okoma iwo batokolo amabida Angolila Angolila Angolila
Kunala kula kula mena na menyelo fulu John Chilombo ika mzubanda Anga toka zota zungwa kula mula mwanka za koma Ufulu wake okale umene uva mena wina usanga lala wina akulila Anati kapena dola za boma muzi fula Kapena chitu kuko mizindimi zinda nzitu kula So isi beda na wadezu la mulida ndia zungu Cause tika titela kuti amenyana Pangono ngono gero antopana Pano za figa so tupoti za kulemezana Ifende tikusila sobola mange zana Cause life finali bo Antu anga filana Antu sanka londana Antu anga kondana Pafuro tandizana Pano life no choice Had life
Atoko leli ife tirinao Koma balibe jomwe iwo amakida Atoko leli ife tirinao Okoma iwo batokolo amabida Angolila 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 Maononga Malawi
Ndine mbadwa se ya nyasa landi Asogoro dinao koma akurinya sabadi Ziko lo kala latu, chiko kala mluzi Ufula na menye la kale, asa naloa mluzi Me never guessed with boma Koma, mudziwe kale ziko linka koma Koma, lekani dola za boma kumatuma Lekani so ama lawi kuma koma ha. Ziko lina wawa kuma leader hard life Life ama njoya ndi wawela mapulundi ndi amwenye Ifeti kulila, yo pakaji mwemwe Ziko lina sinta, ngini zinadula School fees lenti mafura, nsongo pano zinadula Antu angolila, Malawi angulida life no choice Had life
Atoko leli ife tirinao Koma balibe jomwe iwo amakida Atoko leli ife tirinao Okoma iwo batokolo amabida Angolila Maononga Malawi